Dallas Records.
Ni mimi kwengine siwezi Siseme mimi Na baki bubu mwishowe crazy Nikikuna sishikiki yeah. Na baki zube na we Ata kukula minakula na we Baby na mini Sababu si uchizi buo Nikupendwa nimependwa na we Na mamangu wakiniuliza tu I'm gonna tell her why I love you boo Baba chikumala Kala kuhenza na Teratibu si haraka Na kuhenza dede Don't need to kule I love you Na kuhenza dede Don't need to kule I love you Nipekeche, nipekeche Nipekeche, nipekeche Nipekeche, menipekeche Nipekeche, nipekeche Nipekeche, menipekeche Nipekeche, nipekeche Nipekeche, menipekeche Shike popote napotaka kilele ninifike mwanzo kohoi tapatapa nipe nikupe paka pani tanogewa simu sishushe kama penzi tukolea mwanzo kufunua mapenzi kutenwa siwezi shapata kudekea nisitishiki ukichiti najua mpenzi we wangu taregea Zipu, nikupendwa, nimependwa na we Na mamangu wakiniuliza tu I'm gonna tell her why I love you, boo Baba chikumala Na mrea mufuni nyama Pita kala kuhenza na Taratibu si haraka Na kuhenza dede Don't need to kule, I love you Na kuhenza dede Don't need to kule, I love you Nipekeche, nipekeche
Stop on music.